RJ, the DJ, all day, baby.
I want to say, Tunde likwidi, eti anadanga kamdangia babako.
Nawe kadange,
eti anajiuza nawe kauze ya kwako.
Jamani pambe, acha shobo.
Mama yake,
yesa, 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 yeah.
Si wanapenda kubeba.